To remoɓe worɓe e rewɓe, gesa gawri goɗɗa aɗa yaha ko gawri ma no janiɗa wuɗi jombe en no joriɗa, sikka wala ko gilƴi woni ko naati gawri maɗa. Noy watta ko kisen iri gilƴi ɗi enda aranan tawede mi awi ɗiɗaɓel muɗum, seni ayi jombal nangake soppuɗum tan wuɗi bula. No handi du keɓa birgi zaman guiteɗum compost, tawi a watti he awdiri maɗa fa hendan. To gattuɗa gawri fu gatta ko tubakoɓe guite légumineuse, to woni giriji na ñebbe nako nandi he muɗum, ɗum no wallan guesa maɗa sanne. Saɗuri keɓa andal na famu dow ɗum ko kalumi, noddu tan service mo galbal mo jeɗɗi ɓutat tan ko woni ko ittante ɗon. Allah hokkumin dungugo barke.